abana bawiba mweba zigo bamunanyi zoku byawe byoba wadde ngana awe ololo ndemu olunja atalulumpana oyo goli kwasana okukuma banne ngomaze okulaba engeri gyayisaamu nisingako okulinda lwolivaawo ne babirwanira tutawanya ebijjanga yazaala tategeerudde ekyabasiga kye ekimuku ebyo ebitusumbuwa ekigambo omusika nga bwe ntegeera omusika nkakasaasikira musaayi londo oyo gwolaba alikuuma banne ne baluŋŋama abazadde abamwala basingi tyoyo azirinaayo alikuuma banne so sitene empisa enjawulo weeri tebigattibwa muzadde munnange bangi boolabyeko wasente kwamanya mugakka munne balamu nikikala alirambula atya ab'eŋŋanda ze oyo ali teuwe nga yasobeddwa abuulire munne bimutawaanya gwali ekikka nti andabye bukakka n'akwetuka waleka waasobola okukuuma banne ne bakwasiza awamu kababe baavu n'alambula abalwadde n'abayonje n'abagattika sigambye nti omukakka tasikanga omukakka omugezi asikire banne amagezi masomee naye amazaala agatabaganya nakino kikulu nsaba abazaala olekere ddemba abaana be bazadde bubalonde kwe balaba nti ye mutuufu alibalungamya mwegabo ebyo byobaawulizeemu bo balonde kwe balaba nti yabajyamu enkaya n'enkumo ne woolivaawo nga bisambuse kyoteerabiranga yenna mwandu okujjako ebyo byate mu bijjudde kabiite waafu n'okuweera bwe luli balukuwunzise tulaba n'omwana alireega banne nga buli omu kyalina yagyebazaako olaba emirembe giriba mu lumbe lw'oliziikibwa oluganda mujjemu oluwenda nammwe eyo gye bulijja olulinsimbisa kibano si baana be tuzadde okujjako ako gemba wadde nga seekyowa n'essanyu ly'okuzaala alidobonkanyi kampe n'akalowooza eri bannamwandu abawasiza mu makanga lututte munnange si kibi naye ku baana tekibawoomera abaana beewazaala ku musajja gatteka abo beeyazaala gy'ayitidde bateekamu omusajja nga bayumbye tobanyiigira bala oba akudde okyali mutiini kwekwekuuma ekyo kizibu nnyo genda kumbirwa oba bbali eyo ne weewungula naye mu maka oyitibwa nnamwandu wootadde n'ekabiita aweeweeta abaana abaliggo boosule ku mpanda en'omuntu basudde mu mmanyi nti ntusabya ndya tewali kye ndikisa ku bisigadde n'ebyo mubibawadde era wendifiiranga mubikkuse bantwalire nnyaba ekiwalumeeri kye n'ekkooti ya ssebe mubukumyeko abampa ebyange nga bali ku nsi n'embeebaza n'ebyange ndemamu nga birabaana buli omu n'akakawatamizeeko ebisigaddewo katubiwuute n'afumbira ebyange twebitya nti bigwa byo kyabwe nnafuna ngayo ndi mwangu kujja tuwayo ebitunyona
www.mp3ugandanmusic.com